boy lives at Eddie Beats. Money go, okay with the shit. Sweet, yeah, we're Benny and Zed, baby. Sweet, when you give me love, I feel better. Hey, come on, go catch me, you get so jam. Chili buve wange ndi kuchocha. Wabula wane jo mitawana. Afinili lo.
Oh my god, bomba make my DJ.
Nja, nja, njakara. Nyonge la lavu, mino vyatara. Nyonge la lavu, nja, njakara. Nyonge la lavu, mino vyatara.
Like niggas I be heading for me, I can see through. Zeg when bangu sembele olurumu, I can see too. Jeba tama nyiti make make your dreams come true. Bale tu Kampala, tu wakuwe wafala. Jaja jangu, enda kuwa mapenzi buze shalu. Male kuyimbide musiru, ankutwale kutuwa pakalua. Kateli kupo wambele kushua.
Mulo, when you hold me tight, osuma giza no potulo. Eno love balesti dice. Jaga la kuli angeje gulo. Nyonge la la bu, nja, njakara. Nyonge la la bu, mino vyatara. Nyonge la la bu, nja, njakara. Nyonge la la bu, mino vyatara.
Njakara mkwa tempo lango mwana. Banji bakweteze, njakara uwa kuita ngogana.
Salida chano makawaido namba binyanto kuna ni wakukuruma kutela wamize mpeke namba tela chano yoma love ya koli present na tela vyanyo wote mkwa galanga boli tochuka baby moli season after season ni ngabano kundi muli bino sika chipuli kutende sapuli kava yao kava
ee
kava.